Ingaba unqongophele zindleko ze-medical aid yakho? Zimanya noSamumed Medical Aid ofumane ikhava ye-COVID-19 kuquka ukuya kugqirha, uxilongo nokulaliswa esibhedlela kwiinzuzo zakho ezikhoyo ngokungahlawulanga nochatha. Ungaqhagamshelana nathi ngo-SMS igama lakho nenombolo ku-47892 thina sawunxulumana nawe. I-SMS nganye ixabisa i-50 cent ngokwemigaqo nemiqathango okanye usindondole ku-www.samumed.org. Samumed. Real heritage, real people, real healthcare.